inagalwana nabo Yesu Mukama bera nange, bera wendi, kubange misanvu minji, yamba magenda gange.